Siqhubekela phambili ngohlelo abaculi bethu liviki silomculi kaMaskandi uTanki Siwela yena ozibiza ngegama lokuthi Mqaphi emculweni linsizwa idabuka kusiphepha itholotsho kodwa icula ikwele South Africa nansi ke lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 ngedlalade layo elitsha.
Ngibingelele kakhulu ngokukhulu ukuzeshisa kubo bonke abalaleli beStudio 7. Ngiphinde ngibingelele kakhulu nakubo bonke abasakazi. Ngibonge kakhulu ithuba. Umculo kaMaskandi, njengoba namhlanje ngizolethulela i-EP kaMqaphi, esihloko esithi Wangihlukumeza, futhi kuyi-CD yesithathu esenginawo. Kodwa nje manje ngithe angize nge-EP engoma ezingu-4, esihloko esithi Wangihlukumeza.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mqaphi yatholakala kulezi number ezithi 0634805673. Sacela ukubuye ngiphinde 0634805673. Uyatholakala umqaphi. Ngabe ufisa ukuthi mhlambe ukwazi ukuthi i-CD noma i-USB noma mhlambe uyafisa ukuthi umqaphi ezokudlalela emcimbini wakho, uyatholakala ke kule nombolo umqaphi ngokokusebenza ngela ezweni lase-South Africa.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngithi kubafowethu nodadewethu, obaba nabomama, okhulu nabogogo, umsebenzi lo esiwenzayo okucula sizenzele thina, suke sisenzela abantu. Njalo abafowethu beyeka ukuthi uma ngabe sicula uMaskandi bese besibandlulwa sebethi sizenza amaZulu, asizenzi maZulu, singamahlabe Zulu, so sisenyaweni oluright ngoba thina sikhule ekhaya besiwudlala wonke umculo. Phinde ngibafisele ukuthi njengoba kungama holiday abaye emasontweni abaye emakhaya behambe kahle bephephe bephinde bayojika beright. Ngiyabonga kakhulu ithuba msasa.
Lathi siyabonga Tanki Tanki. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.